Nigeni ni chape 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 ni se tie ni shande 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 shande
Kweni nini?
It's DJ Brown Skin.
Yeah. Welcome to the party, say. All right. Yeah. Ladies, move your waist. Let's go, set it. Say, pick up. Set it. Hey. When we set it. All right. Come on. Slow wine, my girl, slow wine. Slow wine, my girl, slow wine. Hey, bossa wine. Bossa wine, brown skin, MC Mino. Set it. Set it. Hey. What we say?
Put your money where your mouth on there, yeah, that's what I prefer.
Move your waist, say. Set it. Pick up.
Set it. Pick up. When me.
Set it.
You have it. Pick up.
Now listen. Set it. Listen.
Again, it's chappy.
Chappy, and he said, Tien.
Shande,
and he said, Tien.
Put them up, Pekin, Bakalale.
Browski.
Turn the down, needs down, carpet. Again, it's chappy.
Chappy, and he said, Tien.
Shande. Put them up, Pekin, Bakalale.
Fulu.
And now you turn the down.
Find your mambo trend.
Again, it's chappy.
Chappy, and he said, Tien. Hey.
Kwani mini no go. Yachanya, she put a boss.
Hello. Now listen, Jay.
Yeah, change she put a boss.
Kwani mini Bronski.
Scotting go baby girl, me ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunywe supu.
Wacha kaende. Ati kaende. Kifo cha mende. Tikisha kiuno mami twende.
Kimbuku vitu zetu usiseme.
Wale wa Dubai. Peleka juu twende. Peleka juu. Peleka chini. Exercise. 20. Hey, Jiwa chilie, 20. One time for my ladies. Anguka nayo tasa. 20 chini, kila mutu chini. Anguka nayo, 20 download nayo. Inakubalika. Mbaka chini tena. Ina. 20 chini.
Voila.
Somebody say, pull up. One time for my ladies, DJ Bronski, MC Mino, double up. When you whine, extra pressure. Baby, hey, DXB. Double up.
I had to put my life on pause.
One time, say, love it.
Make you my business, I suffer no loss.
Oh, God.
I'm in love and it's showing. No fault.
Hey.
Can't separate. Baby, no law. Keep me away. I take you on tour. Pretty baby, I'll give you something to live for. My girl. Extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy.
Nasikia kubleki, nasikia kuzito kadogo siketi. Nasikia komedi, nasikia ame.
All right.
Nasikia two feet.
Happy birthday, Bella.
Easy. Nasikia kuseti.
Nasikia ku.
Nasikia kuzito kadogo.
Dubai.
Nasikia komedi.
11:11 tonight. Say.
Nasikia two feet. Nasikia two.
One time.
Nasikia two feet. Nasikia two feet.
Bronski. Beba.
Anapenda kuzilika.
Anapenda.
Anapenda hizo hits.
Ladies. Aya, kunja ngumi twende na yosema. Kudade. Mina dudida. Mina kanamua. Hey. Kudade. Lodi. Mina. Pull up. Load it. Najua mko Dubai. Kuna mtu anajua hii dance. Simama wacha mchezo. Penda kuzilika na penda. Anapenda hizo. Anapenda hii. Simama. Kunja ngumi weka mbele twende. Ai.
Kudade. Mina do the
dance. Ai.
Nina kana mwa.
Fulu. Kudade. Mina do the dance. Mina kana mwa. Kana banala. Cheki cheki mina we. Ati sarenda te kova jo. Baby supendova.
Kwanza venye inafa. Atina chocha mina kifa ukidigida digida pale tu kwenye machuo mina sikia sikia ni kama ni commando saini ko zone mamizinga ni
chrome manzi unani anguka nayo twende download nayo
kulamba tu pahali
pale sehemu fulani yani na uchamwaga misi jui jo
maji gani nikimaliza nitasema Johnny nani
hebu kila mtu nipatie one lege aya kunja ngumi twende kudade mina dudida mina kanamo kalamba nala kudade mina dudida listen eyo selector go the lafu go the tena
it's following
fulu
yo martin
walege bot lege walege
Bob
Legge, now
Prince
Cotton. When
you
your selector, go the lafu,
go the tenor,
go the tenor. Kwanza Juma Singoni, wake a dance. Deadly. Kwelo adesa
Emily atoti na mebeba
usiangalie kitambi anakaka Gen Z
2223 na ule atakupenda masanteni enemy bado nadi na machaji tukimejipiga mara info zimewaka bantsimba na
hey
na Hennessy tumefika na
masanteni one time everybody say
stingonza kiji
za kizing na mapenzi we are popping tonight yeah
old school kama
vanda sana vidish
nasikiza mari
wale wamekuja kujua chilia go the lafu, go the tena, kwanza Juma Singoni. Ndio hiyo. DSP. We can't miss. Nido. Bronski. Hey. Everybody turn it up, say.
No clash.
A team pull up on the hazard, them a flash. Push to the board, pocket full of cash. When the girl them see me yalla. Hey! They pan the paper chases like a 100-meter dash. Step up on the, you got the works, them a fi mash. All my girl who can wine, girl. Bubble. All my girl who can wine, come on. Sepping. Yeah. My African ladies, move your waist. Move your waistline. Move it. Here the thing goes on.
Monday, Nika.
Alafu.
Tuesday, Nika, to Monday.
Where?
Wednesday, see Jali.
Where?
Thursday, Nangora, Jali.
Kuna kitu siski? Ati mande ni kazi. Ehe. Alafu Thursday. Kila mtu sema. Sindio hiyo. Are you ready? Get ready. Wangapo najua dance. Kuingia ni kublas. Yuko anga bado na fanya nini?
Anguka nayo
kabaki umefiona vibe. Anguka nayo kama single phone. Entagi.
Sijapatikani.
hadi late night saa sita. Ni kupin location na kofana na hii. Suka teko liko chombaya, mina jua utako.
Irizo ririzo, acha ni kushow kwanza form ya bidon. Nisha shika mpua, natwende chini kwa chini, akiwa adi na mini.
Wa Kenya, tuna feel free. Take a video no post pale. Jina ni Mido kuwe msisi ni. Anguka, fanya nini mami?
Anguka na check it.
Twende chini.
Anguka na check
it. Twende download nayo. Sana tu ya fimi. Pull up. Simama kama umeketi. Hii ndio dance inasumbua Nairobi saa hii. Simama mami twende. Yeah. What dog means?
What dog means?
Brown skin Mido. 11-11 Dubai. Aya simama twende sema. Kuingia ni ku plus.
Huko nga badu na chukua madam so. Anguka nao itabaki meflow na vibe. Anguka nao
koko single phone. Mdagi mdagi steja party. Hadi late night saa sita. Ni kupin. Simama. Sukate call niko chombaya ji.
Minajua utakuwa.
It is what it is.
Acha ni kushow kwanza form ya bidon. Nisha shika mpua.
Kumbe munaijua.
Chini akiwa adi na mini.
Aya twende twende twende. Tuna feel free. Take a video no post pale. Jina ni brown skin ku DJ sini. Anguka na. Kila mtu chini.
Anguka na.
Chini.
Anguka na.
Twende download nayo. Santa Priya feel me kona juu alafu.
Kuliza pesa.
Maka chini. 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 Twende chini chini. Anguka nayo. Chini.
Anguka na.
Chini.
Anguka na.
Shikilia. Hello. Halo! Tumesema unaanguka nayo narudi juu. Ukitaka kujua mtu si Gen Z, angalia kifika chini kama anaweza rudi juu. Finya. Angalia jirani. Brown skin ushasikia eh? What that glees? Angalia jirani sasa. Kumbe Dubai mnaweza anguka nayo. Ala. Ushasikia kuingia ni ku blast. Yuko ngapada. Fanya nini?
Anguka nao itabaki meflow na vibe. Anguka nao koko single for now. Mdaki mdaki sinteja patikani. Hadi late night saa sita.
Dotani ni kupin. Na niko fana na hii. Suka teko liko chuo mbaya. Mina juwa mchakam. It is what it is.
Acha ni kushow kwanza form ya kitu.
Hey!
Nisha shika mpua. Na twende chini kwa chini. Akiwa adi
mbaka mbaka chini mbaka chini twende. Tuna feel free. Take a video no post pale. DJ ni Brown Skin ku DJ sini. Anguka nao fulu. We DJ.
Anguka nao.
Twende download nayo.
Stand up to your feet.
Mikono juu alafu click.
Tuliza pesa alafu.
Kuna watu magoti ni kama inasumbua. Anguka.
Anguka nao.
Twende chini 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 chini.
Anguka nao. Anguka nao. Anguka nao.
Wewe wewe wewe.
Anguka nao kama uko na new cut. Anguka nao kuna
utavunja spring.
Anguka nao la mtu kwa hii bash. Anguka nayo ati, anguka nayo ati, anguka nayo.
Anguka nayo twende.
Anguka nayo.
BXB one grind.
Ati, anguka nayo.
Anguka nayo brown skin.
Anguka nayo.
Chini chini chini.
Ati kam super web anjuka. Cheza chini kukondezo matuta. Anguka nayo baby girl ushaitika. Ndagi mdagi
matuta
wa dagi step. Ama dali.
Twende chini chini.
Tuni sirikali. Tamka asali. Simnachwa ni nani.
Lord me. Awe ushazeka.
Apo da umi.
Chini.
Uteki wapo wa dede mi. Ti. Aha. Yeah.
Twende chini.
Anguka nao. Anguka nao. Anguka nao. Anguka nao. Anguka
nao. Alright. Party. 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 Party, everybody, let's go, say. Ati, mwenye kona dem pia. Masafrani ikifika na wa
Tanganyika.
After scene kabaridi.
Sezi nkatulia.
Wete
aleta mzinga mbili.
Leo mekuja na nani hapa? Mwenye
kona dem.
Mwenye kona
dem pia. Masafrani ikifika
na wa changamkia.
After scene kabaridi.
Sezi nkatulia. Brown skin, brown skin, brown skin, brown skin. Turn it up. Hey. Shout out to all my TikTokers in the building. Move your body. Move your body, baby. All my TikTokers, do the dance, do the dance. Say, ask your partner, baby, bend over. Hey, let's go, wine girl. Ask your partner, bend over. Bossa wine, bossa wine, bossa wine, my girl, bossa wine, 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 girl, wine, bubble. Oh, nadai, nadai, niku, uskie viti, nadai, niku, hey, listen.
Hey,
my favorite girl, where are you? Come on.
You like this, I like being my love.
Hey,
I love being your love.
My favorite girl,
I'm trying to show you up.
One time.
You up. She really the latest girl. She really my favorite girl. I'm loving the way you twirl. True twirl.
Sammy K.
She really the latest girl.
She,
my favorite girl.
She, ladies, say, hello.
It's Volume.
Ati nani?
Ati black chocolate.
Ni fine melanin. Bana choka nika. Sika na penda. Kenye mi wana
penda.
Soka na penda. Twende chini, twende chini. Kila mutu sema.
Like a boss.
Tenda wema pewa chako. Kwangu ni clean. So buda fakia kwako. Ni kuche ndogo.
Juta kula kushoto.
Sitake kuona. Na na
my daddy fashion.
Nili jam. Nika sample mali yako.
Nani?
Manzi yako. Na mpanga wako wakando.
Tunapiga ngatrio saa.
Tunakusengenya.
Ni Mr. Last Guy.
Manzi yako ashani penda.
Hey, mtoto wa nyumbani. Mtoto la home.
Kenya girl kanapenda ganji shienda ho.
Wangapo wanajua dance? Aya simama.
Ojoka na pafu.
Nioneshe na mikono kila mtu.
Big Bok kanapenda kuzitoka.
Twende.
TikTok
kanakuanga TikToker.
Big Bok kanapenda
stikopa. Masai.
Bila kona
bipe dance.
Big Bok kanapenda kuzitoka. TikTok
kanakuanga TikToker.
Big Bok kanapenda
stikopa. Weka dance. Weka dance. Hapendi nini?
Hapendi vijana wa Roy Sambu.
Hata sisi.
Alinidinya nikaanza kumlipia keja. Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo club.
We alifanya nini huyo?
A trend akule.
Alinidinya nikaanza kumlipia keja.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo club. Mi nataka jo a trend akule vitu best alafu nikafanye abu.
Mambo ni vula.
Na mambo. Alafu hapo nyuma mauano yo kwa game vai mavitu ni fulai sivini me apply chali yake
mambo ni fulai
mani toto la home Kenyan girl kanapenda ganji shienda home
ati bad bitch
kwa ipati vibe iko top kwenye flow joka na perform joka na perform big bok kanapenda kuzitoka TikTok kanakwanga TikToker big bok kanapenda stick proper big bomb bila kona big bomba big bok kanapenda kuzitoka TikTok kanakwanga TikToker big napenda stick proper big bomb bila kona big bomb
na kauna rada basi sayo menino
umenino pull up pull up dancing time abanton to the world abanton in Dubai wangapo wanajua dance mama twende magi ala
skiza magi magi
magi uko wapi
skiza magi magi
it's fire
and yo yo twende atina kama
Nakauna rada basi sayo menino
Nakauna
kopi basi sayo menino
Nakauna
jua basi sayo menino
Nipe, nipe, nipe
Umenino Nakauna rada basi sayo menino Nakauna kopi basi sayo menino
Umenino
Nakauna jua basi sayo menino Umenino
One time brown skin, let's go
Umenino Where you at nigga, nipo na form now you know Jumanze ni majipi
Hello
Same gonna do this, ladies when I told you before
Weka dance, weka, weka, weka dance
Before ni magol, zimeja gol
Simama wewe.
Na rituwezo teni watoto nimekupin ukikuja kuja na watoto.
Simama.
Nimekupin ukikuja skujo kiwa solo. Niko kwa keja nikihang na mabadis and bandits. Buda tuba guyati ya nani ndio nani. Na kama dubene za.
Ibadi samjui.
Mob tesi naso uliza hali chaki. Aji stay to the fox kwa irap nita.
Weka dance.
Na bado nambi analia nikitonga. Kwa kando yangu anajua midio donga. Lisema nikihit.
Lodi.
Lodi. Kwa akiwanja kila sani.
Unarada eh.
Hakuna rade maze formation.
Unarada.
I really love you atakani.
Aya nipe dance.
Na you, na you.
Weka dance sema. Nakona rada.
Basi sayo menino.
nakaona copy
basi sayo meni no
hey
nakaukujua basi sayo meni no
umeni 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 weka dance weka
nakaona rada
weka dance weka dance weka dance Brownski
nakaukujua basi sayo
leta 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 leta
ati dance kudonje
ni dance ama dance
shika unazungusha
hey
right to the left unazungusha
zungusha mguu kwa hiyo zungusha mguu moja twende
ati dance kudonje ni dance ama juu
dance kishika unazungusha right to the left
unazungushia juu
una
dance ama juu
hii ni dance ama juu ati dance
kudonje ni dance ama juu dance kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu
Dubai family let's go say
ozame
Yo, somebody say pulo
bing bing ugo baya bing bing bang bang baya
hey
bing
tulisema mwanaume ndio anakaa chini tulisema mwanaume ndio anakaa chini sai sai kuna mwanaume amesimama keti alafu dema kukalie mguu keti mwanaume kaa chini kwanza haya kama ulikuja na dema acha kukalie acha kukalie acha kukalie Nimesema rule ni simple. Mwanaume unakaa chini, dema anakukalia. Kuna mtu ana mtu wa kukalia? Nani ana mtu wa kukalia? Kalia deposit.
Yo, always. Mm. Bing bing. Ugo baya. Bing bing.
Ba. It's fun.
Bing bing.
Ladies.
Oh, Tanto como sonses, o fumita vou fumi senti mas sonses. Kugame mafonses. Oza
I am kalie twende
Hello
Hata wewe au na mtu
Basi shida ni wewe Hello
Ozame
Ozame Exclusive Popcorn Oza 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 Popcorn exclusive EG Oza wewe ala 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 ala
goza
goza tena pull up
sionaji
hey
kama sauce
Brownski atende kufanya nini
zero
ndio kunini
dokudonjo
jokudunda weekend nani bambia ngatunda jokudonjo
dokudunda
jok
moja nimeshaanza
kunirunda dokudonjo
dokudunda
weekend nani bambia ngatunda
dokudonjo jok moja nimeshaanza
fanya nini
chain kashingo nimedunga ping moja nono hadi wezi kujikunja dokudonjo dokudunda nikichuna kandovu ni wabini likasunda nimekula fiti nimedimbuka nchakula kikitu zimeripuka
sabola
tenis ndo vile tunadunda
hey
tenje natumia
fanya nini
single sikai tena na tresuda ule ni nani kokona
abanton walwae
aluta
0-0
kudunda nyongi
brida low tk fanya nini
gota
gota tena
strictly makwela no
dubai fanya nini
gota
gota tena
strictly makwela no
selector
gota
selector
tena strictly makwela no ata tena
selector
gota
gota tena
petit doina kwenza but big ndio na selector nini zona cheza
kama shido na mboka wese matoke one lege
twende
rusha mkono
mbele got ni a
lege exclusive popcorn
aluta ina donjo
ka wet friend na roiko
rainfalls at his
inch lazima toka kwa michael chingri with the big baba
disco ni nosapere kangat na wote ni kwa shiko
shiko wapi
shiko wa nak shiko wa kiambu
shiko wa dubai
shiko wa embu kuna shiko misi juu ye udu ya pita fanya ruga show na kutu
ndio kunini
ndio kudonjo
ndio kudunda
ikedi nani bambia
kadunda ndio kudonjo
ndio kudunda tok moja nimeshaanza
kudunda beba 20
ndio kudonjo ndio
kudunda
ikedi nani bambia kadunda
ndio kudonjo ndio kudunda
gota gota tenas
Brownski
gota gota tenas
cartel
gota
gota
tenas
play cartel play cartel play cartel hey hey How many people love vibes can't tell in the party? Say
me, I be there.
You say
me, I'm a do a find
a pussy
day. Me love push me ooh,
oh.
Especially when you're done.
Move your way, say
why oh, I'm in love you.
No gala tell me na put a bomb, yeah.
Me love it when me fuck you. Me never never see a girl when me love.
One time
cock it up, yeah, take time.
Yeah.
Me cock it broke, yeah,
turn. Turn around, turn around, turn around. Every girl, boss a wine now. Wine girl, wine girl, wine girl, wine girl, wine girl. One, two, three, let's go.
When you get the new clocks, the daddy.
Hey, a witch color that?
You know party.
How not?
You have the style, the daddy.
The queen for England, have enough of daddy.
When you get the new clocks, the daddy.
Hey,
a witch color that? You know party.
Aya, chess and a kiatu. Chess and a kiatu. Bad man.
Real bad man, no muggle in a shot.
Chill jeans.
Cut our foot parts.
Everybody
off the arms, let me get my clothes. Everybody off the arms, let me get.
Chess and a kiatu.
The leather
hat. Oh.
The sweats are.
Oh. What's your shoe game? What's your shoe game tonight? What's your shoe game tonight? Let's go.
New year. New year.
Hey. Cartel. Cartel. My real girl is where you?
Yo.
Me get girl.
Hey. Every man say baby come along.
Hey.
Go for your suntan in the summer.
Bronx kid.
If you want to jump, come back home.
Go for your umbrella, got this on a bone.
The young girl, them a bring it down.
Hey.
In a bikini.
It's summertime in Dubai.
You know for shy girl, bring it.
Me the Bronx kid.
You have a fool, fool man, get it.
Ha ha.
Both me come from me now.
Pretty girl, that's a pose line.
Down me now.
And the trucks, them a round line.
Down me now.
In a the
shade, this street comes from me.
Everybody say.
Up down full of funny now.
Nadi.
ATI, we are going now.
Cherry girl.
Dream weekend coming now.
This mother.
Jackson.
Everybody say what?
You know.
It's a holiday. One time. One, two. Summertime in a. Say. Summertime in a. Everybody turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up.
Voila.
I'm a in the street and you drop in telephone ring, telly ears ring.
Cartel,
the food,
cartel,
the house skin,
cartel,
the
brown skin, me the who?
Tambo, Palambo, copy the cash for the tango.
Win a bag shuffle, we are tweeting a wango. For me banana, you can't see no
mango.
Get it? Mango, and also the tingo. We now go lower the limbo. Cartel, cartel, cartel. Hey! Chicken foot, chicken neck, chicken buck. No, no, yes, no, no, that's where you
are. Oh,
money me, I look away you there. Hey, money me, I look away you there. Money me, I look
away you there.
What more, money Gaza?
Money me, I look away you there.
Sammy K! We outside! We outside! Say!
Hey, girl, you don't know good away you there.
Man out a road
and do the same.
Vibes Cartel is back.
We call them for the fashion monkey.
You have some beautiful tattoos.
You have some beautiful tattoo.
Think
you like open up.
Eh? Why don't you go make sure the tattoo?
Like
hey!
Color being just like it's all.
Hey, kuna rangi za kuchora tattoo.
Now we find.
Si kama yangu.
In all these crayons. Searching, color being just like.
Unashindo ni dragon ama ni muiko.
Searching. Now we found love in all these crayons. My girl, where you come from? Mosa magazine.
Eh?
From Pip and GF40. Look, looking at you, me feel bleak.
Hello.
Just sweet like dancer queen.
Hey.
I know just like a nigga, ya go use your skin to work.
Lazimo karibie ndo jue.
Anyway, you walk.
Kumbali na kamwiko na ni dragon. Hey.
Coloring this life like it's all in crayon searching.
Now we
Masai.
Loving all these.
Say coloring
this life
like it's all in crayon searching.
I got another word. Listen. One, two, three.
You pussy good for morning. I need to go stay so far away.
Ah, whoa.
Cock it up for me, baby.
Cartel fans. Hey. Back in the days, wanga poli enda jam session. Wanga poli enda jam session. Up and down, wewe. Everybody come.
Kaki to pandi don patch up.
Hey.
Turn round here, blood clot.
Who
you want to fuck? Who can fuck most?
Like the ice in a freezer.
What I put it tight, it a squeeze, it a squeeze.
Baby, I'll
make it more easier. If you pussy
love, Adisha Zimpama.
What you want to do? Patch up. As you come, so you just want God.
Hey,
cocky teeth and dumb status.
Me can't believe, say it,
baby.
Baby, a lie, them a tell for me.
But that I be talking on the streets.
Them a be proving
in front of me.
Hey, you and him there.
Me and him never there.
Hey, you and him there.
Me and him never there.
Hey, you and him there.
Me and him never there.
Turn it up, up. Hey, you and him there. Hey, you and him there. Listen. Party, 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 party. BXB say, oh lo lo lo, oh lo lo lo. Piano, piano. Piano, piano. If you don't know brown skin, who the fuck are you? If you don't know me, though, who the fuck are you? If you don't know Lord me, who the fuck are you? If you don't know popcorn, who the fuck are you? If you don't know exclusive, who the fuck are you? Who the fuck are you? Bronski, turn it up, turn it up. Turn it up. Hey, one time for my ladies. One time for my ladies. One time, ladies. Ladies, move your waist, move your waist, move your waist. Come.
I see higher ten.
Say. Yep.
We don't hear no one at all.
All right. Everybody say.
Energy 100%.
Ladies, if you're paying your own bills tonight, put your hands in the air, say.
Nobody badder than
I. Nobody badder than
I.
Say nobody badder than
I. Nobody badder.
We outside, say. Nobody badder than
I.
Nobody badder than
I.
Nobody badder. Dubai, listen. Hey, hey, greetings. Big up everybody in the party, let's go. Turn it up. Turn it up. Turn it up, turn it up, turn it up. One time, two time, let's go, say.
Somebody no vents for me. Say I never call.
Yeah.
But I hope that you are well.
I hope it.
I hope you're my good.
Every day I pray for you.
Making my back God bless.
One time.
I never forget.
Ladies.
I won't forget.
Now, see my shoulder. Make you rest up on me. And you know I got you. It's all about no money, yeah?
No money, money don't show now.
Yeah. If you're partying with your family, your best friend, your A1, day one, give them a high five in the air. Let's go say. Dubai, how you doing? How do you? Me though. I know sometimes it. Hey! Aya, watu wangu wa Dubai, tusalimiane kwa hewa kidogo. Greetings. We outside. We outside. We outside. We outside. We outside. One, two, three, let's go.
A party no vents for me. Say I never call.
Brown skin and me though.
But I hope that you
Lordy.
Will. I hope you're mine.
Every day I dey pray for you. Popcorn. Exclusive.
I never forget you.
Big up Edu in the building. Say, make you rest up. Cause you know I got you. What about money? Say money
on your shoulder.
Hey.
You know, go so far.
Somebody hug your neighbor. High five your friend right now. Say. Louder, louder. Everybody say. Thank you. Me.
I know sometimes it be like that.
Hey, I got another one. Listen. Turn it up. Say manini. Oh yeah. Hati niko tayari. Sitasi. Sitasi. Ufisadi, ubinafsi, ukabi,
Kuza sura wataki kuza sera. Undugu sita si sita nini? Twende nayo. Warembo na viuno simama. Simama mami. Masani ya viuno twende. Weka dance. Weka 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 dance. Weka dance. Weka dance. Mbaka chini chini. Mbaka chini 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 chini. Nasema chini kwa chini. Chini kwa chini. Nasema chini kwa chini. Chini kwa chini. Nasema chini kwa chini. Hey.
Weka tick.
Weka dance. Hamisen. Hey. What time say? Wale wa TikTok munaelewa? Jiwachilie.
Yesu timono, Yesu timono, ochiro la saro, edio neno. Timoriye kumi Yesu luoto, kira lo eni, te.
Hey. Weka dance. Weka tick. Hello, hello. Sibio hiyo. Let's go, say what? Bimbada, bimbada, weka energy, 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 energy. Hati, nadana bimbada, 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 bimbada. Weka energy. Ena, hey, sinaji. Nasema bumba. Hey, sema. Wale wenda kanisa. Sema. Hey, aya inama kidogo. Weka juu. Hey, aya mikono mbili kwa hewa wale wanapenda mwenyezi. Weka mikono juu. If you believe in the Most High, put your hands in the air, say. Mimi. Hey. Kuna wale wako vacation, guy. Fulu. Aya tuiname kidogo. Chini hata juu. Lodi. Listen, Sammy K. One time, two time, three time. Ona sasa. Sema.
No mwaka kufosi.
Yani mtake msitake umwaka. Sawa bosi.
Umwaka e. No mwaka kufosi. Yani mtake msitake umwaka mtanita bosi.
Sini sawa bosi.
Yeah, yeah. Chui.
Eh?
Oh, no, no, no. Oh.
Yangu iliharibika Januari. Nangoja next year ni imbe ingoma.
Oh, no.
Aya mikono juu sema.
Umwaka e.
Ndiyo mwaka wa kufosi.
Umotake msitake.
Umwaka.
Mtanita bosi.
Everybody say.
Umwaka e.
Umwaka.
Ida solosi. Tushalala nja. Umwaka mwenda misosi.
Sema.
Sisi Mungu.
Eti.
Anatulinda. Japo majui wengi. Anatui.
Tumepigana.
Vita nyingi. Ila tutashinda.
Everybody, let's go say. Eti, humwaka.
Nanunua gari.
Humwaka.
Humwaka na maliza nyumba yangu kibiti.
Hey, humwaka wa
machozi
kwa ensali misaliti. Siku ya rusi yangu musimpe
atajwisi ya nikome. Humwaka, hey.
Eh, huyo ex kwa harusi hata mchele apewe plain. Wacha imunyonge. Rusty, who mwaka? Seba,
who mwaka?
Kulu,
who mwaka? Who mwaka? Who mwaka?
Maswali mengi kwa waita.
Hauna eti. Hi. Hauna elani. Maswali mengi kwa waita.
Hauna elani.
Mulisema ukikuja Dubai unacha mapenzi JKIA. Wale wameachwa sema. Nyinyi ndio mnatuachaga mkituacha nyumbani. Musitugeuzie. Musitugeuzie. Ati mulisema ukikuja Dubai mapenzi unaacha wapi? Mapenzi unaacha wapi? Fulu.
Weka shida chini rasi juu, tujipongeze, sijali wanafiki wa mbea, chapa mziki, wote tucheze.
Long distance labda mbio. Hapo kwa relationship ngumu. Sawa. Long distance labda mbio. Sema maswali mengi kwa. Sina.
Iyo shingapi, iyo shingapi.
Hauna hela nini? Maswali mengi kwa waiter.
Hauna hela nini?
Hey.
Ile shingapi,
iyo. Hapa ni Dubai. Hauna. Wala wameachana mikono juu sema. Tunaenda wapi? Alo.
Na umwagili ya mbozi ima kari.
Ama piano piano.
Ingo liko wazi sema.
Na ulizaje? Una una weka dansema una 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 mtaka una mpenda una mtaka Bronski say what
ela ya boni na ila bombe baba mwenye nyumba kileta chokoni
natia makonde ena kama thank you for coming outside with us yeah. Party time in Dubai, come on. 11-11. Hey, Basi. Let's go. Hey, Basi, ni chongoze. Hey, hey. Basi, ni chongoze. Uko nyuma. Aya, kuncha ngumi weka juu. Gonga. Gonga. Hey, one time, two time. We outside.
Una,
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 una, una, una,
una.
Hey, popcorn, exclusive. Una, taka. Listen. Wewe. Kuna mtu wako na mtu wa wenyewe.
Mume wa mtu tu 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 tu
sumu.
Kwenye jambo la mtu.
Kuna mtu wako na mtu wa mtu.
Eh. Ah.
Una kela chunga.
Doa sana.
Eh.
Ah. Una kela.
Jiwachilie mami.
Sawa kula ba.
Kula.
Kula ila deni langu
akula
lipi ah
ah say
una kula la una nja kale kade
kuna mtu uko na mtu na jini wa nani
ah
kuna kesho say
una niburuga ene
Bronski najua
una niburuga sawa
sawa sisi
unajua una ni confuse
Sisi
acha tunile baba
wambie sisi si nani
sisi somi
eti eh hey. Hey, sisi people etu ta sisi obisi tutasoma tukiwa kama people
kitaumana
mume wa mtu ni sumu
ukiwa tu
sumu
kwenye jambo la mtu tu
eh kama lazima utumie tumia na maziwa
Mume wa
tu 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 sumo. Kwenye jambo la mtu tu tu tu. Bronski. Pull. Say what? Where's some? How do you? Hey! Simba Simba Dangote. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dubai say, najua na
madeni
na matatizo
ya God.
Ila pesa ya pombe na shisha. Hey!
Najua na vipengele. Watu wanapiga hodi.
Wala wamechoka.
Uonga mademu wa.
Kama umechoka sema.
Yeah.
Kama. Nasemaje? Pulo. Wala lo lo lo. Bad man. One time. Where's Obi? How do you?
It's blue.
Bad man. Namasimba Dangote. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Piano, let's go say.
Najua na madeni. Na matatizo ya
kote. Ila nini?
Ila pesa ya pombe na shisha sikosi.
Najua na vipengele. Watu wanapiga hoti.
Ila kuonga mademu wazuri sicho.
Kama umtaki tena sema
Kama umemchoka.
Nasemaje?
Tumle paka mifupa sisi.
Nani?
Kama umemchoka tuwajie sisi.
Asumani.
Tumle paka mifupa sisi.
Wale tumeachwa sema
nimeachika na burudika.
Sipangiwi na mbo yote pesa inatumika.
Wale tumeachwa nimeachika
na burudika. Sipangiwi na paka.
Kumbe kuna heartbreak ya Dubai na ya Nairobi.
I am a disco dancer.
Asumani.
I am a disco.
Ya Nairobi unalia mbako unatoa bubble.
I am a disco dancer.
Hello.
I am a disco.
Later. Brown skin. What time? Listen, more bottles. Yeah.
Sego bali sela.
Yeah.
How you?
Maskopuli miswa.
Greetings all over the world, yeah.
Sugu misum zimba.
Tuanze na salamu gani?
Maskosho inginga.
Hey.
Sego bali sela.
Hey.
Maskopuli miswa.
Yeah.
Sugu misum zimba.
Tusalimiane.
Como sava.
Let's go.
Sammy K.
More bottles.
Como vai?
Hey.
Habari gani?
Say.
Mia. Assalamu alaikum. Como estás, amigo? Namaste.
Monday, we outside. Tuesday, we outside. Wednesday, we outside. Thursday, we outside. Monday, we outside. Tuesday, we outside. Wednesday, we outside. Thursday, we outside. Friday, we outside. Saturday, we outside. Sunday, we outside. We outside. We outside. Everybody say, Monday is allow. Tuesday is allow. Wednesday is allow. Friday is Allah. Bronski! Hey! We outside. We outside. Say! One time, MC Mido Brown Skin 11-11 is the place to be here. Turn it up. Ladies, move your body. Let's go. Hey, Asam. Hey. I'm a piano lover, say you. Come on.
Asamba Same.
Hey. Dance. Stand up and enjoy yourself. Come on. One time, two times, say.
Itinamako.
Hey. Dance, Papa, jealous. Hey, Papa, jealous. Hey. Dance, Hamba way, Bronski, let's go. Hey, I'm a piano. Amsha marafiki sasa. Sema. Au marafiki wa kuji hapa mbele sasa eh. Wacha tupange line moja hapa mbele ya Wakenya.
Kuswaya mapeni.
Yeah.
Nataka kuya.
Dubai we know how to party eh. Sema.
Na leo.
Yeah.
Tena white.
Leta marafiki hapa mbele tupige dance.
Warushe kwa mitandao.
Hey.
Siataki.
Leta mabesi hapa mbele tupige dance.
Nipongeza.
Haya twende twende twende.
Naimwicha yo baby.
Hey.
Oh,
unaimona kipenzi.
Nimshenza kupendi. Ama kwa limtihani.
Panga line moja. Panga line moja.
Siwezi.
Oh, oh. Haya weka dance.
Maisha mafupi ni si.
Yeah. Yeah. You guys know how to party, eh? So kama kuna mabeso walikuja ku have some fun, waambie wakuje hapa mbele. Alafu tupange line moja mbele hapa ya Dubai, si ndio? Let's show them how we know to party back in Nairobi. Let's go. Let's show them how we do it back in Nairobi. This is DXB. Aya panga line ya marafiki hapa mbele. Line moja ya mabeso. Panga line moja ya marafiki. Say what? Ladies, ladies.
Acha tu ni waoke wazi.
Ladies, ladies, come on.
Mubaki na mishangao.
Yeah.
Kuswaya mapenzi.
Nataka
kuyaeleza.
Leo, 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 leo. Say.
Na leo.
Leo.
Tena waite ni papa.
Parazi. Hey.
Warushe kwa mitandao.
Get some space.
Yataki ma.
Everybody get some space.
Ataka ji.
Everybody get some space. Let's go. Let's move. Say,
nine weeks are your baby. Ume na yo na baby. Oh, ni muna kipendi.
Ni mpenzwa
kupendi. Ana kweli mtihani. Mambo mingi duni.
Aya, panga line moja.
Stressi siwe.
Are you ready?
Oh, siwe.
Aya, twende, twende, twende.
Morani, jombe. Maisha mafu.
Do it. Ah, ah.
Ya nini ni
chesekero. Ya nini ni chesekero. One more time, one more time. Let's go. Everybody say. One time. One, two. One, two, three, four. Hey. Kama unapenda mama mzazi mikono kwa hewa. Sema. Kwa sauti. Wale wana mtu usimjipende.
Kama kupenda.
Jiambie. Shindwe.
Oh, kile champanza fa.
Hey, kujiona.
Twala.
Dubai kafanyaje?
Nasema kwenye twala.
Badala ya nini?
Badala ya kusaka miamala.
Fulu.
Ayo.
Hey, toka Kariobangi.
Sasa.
Sasa.
Anapende.
Tuko dupes.
Na
tena.
Na injo.
Hey.
Na wanangu pao.
Sema. Yeah. Akaunti nasoma. We mwenye haina sema bora.
Bora ni njoo.
Twende, twende, twende.
Maisha mafupi ni si.
1 2 1 2 3 4.
Yani nini pesa?
Jiwachilie.
Nini ni pesa?
Hey.
Niume na miupose ko.
Aya twende tena, twende tena sema.
E bora ni njoo.
Hey.
Maisha mafupi.
Loli.
Yani nini chese kero.
Listen.
Jiunge na miuposeko.
Aya kata maji sema.
Napenda niki.
Tupande.
Tuyameza.
Hatuta choma. Awacha tuchome.
Tupande.
Tuyameza. Eti tupande. Wacha tuchome.
Tupande.
Hello.
Engineer Fred Aguna.
Hello.
Watch. Major Aguna. Javant Oman. Ogina Jualawan.
It's Kapangu.
Kiuno kwa mdundo.
Oh.
Nipe kiuno mami twende.
Paro ganyazo mai. Paro ganyazo mai.
Hey mama paro ganyazo ba. Paro ganyazo mai. Hey mama tengo ganyasi. Mama tengo ganyasi. Hey mama tengo ganyasi. Mama tengo ganyasi. Apinya pinya bendera,
Watch a kino yonge. Kuna watu wa Nyanza hapa wewe. Kuna watu wa Nyanza kelele. Nipe kiuno. Weka dance, weka.
Hey,
yeah. 4 shots, 120 AED. Only gets one drink, the second free, yeah. Jiwachilie twende. Weka dance, weka, weka. Weka dance. Gear 2, gear 2, gear 2. Gear 2. Hey. Watu wa Nyanza kelele. Yeah, this is Dubai. Double up Saturday from Nairobi, from Skin Middle. Pole pole, pole pole. Aya, twende mami, bembeleza kiuno. Bembeleza kiuno. Bembeleza kiuno. Taratibu. 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 Aya, twende nalo. Hey. Seba. Thank you for coming through for us tonight. Bronski MC Mido. Weka maringo. Weka dance. Come
Wapi Bruno Olieni. Dr. Kuchura.
Nani.
Hey,
Raji pe mwenyewe. Twende. Wapi fulu? Wapi fulu? Wapi brown skin?
It's volume.
Sema nami. Nani yao? Wale waonge
wasiwasi. Lizim.
Yo.
Edwin Dola.
Tena waonge
uchochezi. Kolo kwala.
4 shots. 120 AED only, eh? Come on.
Akoni waonge midomo mingi.
Buy one drink, get the second one free, yeah. Buy one drink, get the second one free. Let's go. Let's go. Hey. Jiwachilie. Twende. Hey. Sema. Ato tina. Chini, chini, chini. Hey. BXB. Buy one drink and the second one free. Yeah. Amazing special offers tonight. 4 shots. 120 AED only. Link up. Bronski. Beba, 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 Fulu. Hakuna kuchoka, si mama.
Mama Donita.
Say, eh.
Mwaki,
fire, fire. Everybody turn it up, say what? Ache.
Ache.
Hands up, say. What you say one time? Let's go, say. Say. One time. Put your hands in the air. Hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Trendy. Somebody say Fulu Aduanyoba Mweko Aduanyoba Mweko. Hello. Piga simu muulize
Mweko. Mweko maendi ya
Chodie shere ko Chodie toga kene Ala
to die to ga kene
Mashana maya
ae Weka dance weka ah. Hey
Go mi seta
Sami K
Ono mai
Ache
Goro mashire ine makwano
To die ko
Jera hario kwenda
To die
Jere
To die to ga kene
Mashana maya ae
Hapa ni Dubai kuna joto Aya hapa ndo unashika kifua mami. Angalia jirani. Shika kifua. Sema. Shika. Shika. Sio kila mtu anajua Kikuyu shika. Tujue unaongelea nini, si ndio? Alo. Hey. Munapenda tabia. Ache Si tuimbe ki French Ache Waota kwe Jokete giora gereria Ekwa nina waga dhoni
Wanake ngukukwira tewendo ndewendo
Bronski
Utomaga mundo emu
DXB Maisha ni yako jipera One more time, let's go say
Haigwara mote todwari na mwa Oi, tiga kumote moi nye moi kara
Todo
Wato kwerere munga kamusi
Nema
Nema hibaga mera
Brown skin, later, 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 later
M-Y-R, yes,
M-Y-R. Aya, twende juu juu juu. Ruka,
M-Y-R.
Ruka,
M-Y-R.
Ruka.
M-Y-R.
Masani ya Kegosho.
Ate, ato nyaga.
Sema. Ruka, ruka, twende.
Mwanake akarogera Jesu.
Aya ruka na upige makofi juu twende
Jesu Ate Jesu
Hey
Emoya Jesu
Broski Nekio Leta 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 Pull 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 up Pull up Somebody say Masandio hiyo Ko Ko
Yo que tengo una guerrilla
He kwanyina Oreko
Kaire tu kairo gaseke
Na kireta ya morana
Hey
Na vena ya mochiare
Mwanekita nyonere lia
Mido Tonane ire nagadoni Harabe ine yare
Nyire
Hey Ato gore tie
Mwaya ya chukuru ere ato magira Aige toa uragan gita Ato kongo ere mugeni
Adoni
Utsu eke Finya
Ulira wanche Ulira wanche bane
Kumbe kuna waluya pia Dubai
Ulira wanche
Kumbe Kumbe kuna waluya pia Dubai. Aya kila mtu tafuta space. Si mnajua kutingisha mabega? Aya twende. Tingisha mabega. Tingisha. Rasta. Tingisha. Aya shika kichwa na mikono mbili sema. Leta huyo muluya. One more time. Rule number one, lazima muluya kwe na appetite. Hata Dubai utampata na unga ya ugali huyu. Aya, tayarisha mabega. Wacha mchezo. Mabega. 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 Shika kichwa tunalia. Lia. Wewe rudi hapa. Rudi hapa. Edu. Rudi hapa. Aya mabega Edu, mabega twende.
Burira wanje bane.
Edu. Mabega. Aya kila mtu mikono kwa hewa. Piga makofi.
Yesu mayanza.
Piga makofi kwa hewa. Waluya. Makofi za hewani twende.
Yesu mayanza.
Leta, leta, leta. Promski. Leta. Leta, leta. Kuja, kuja. Kuja mikono juju. Weka juju. Weka mikono kwa hewa. Mikono kwa hewa. Mikono kwa hewa. Aya twende. Kujeni panga line moja hapo mbele nionyeshe. Mulikuja majumu kasao ku dance. Mukasao mlikuwa mnaenda PE. Panga line moja hapo mbele. Brownskin, are you ready? Tunaanza na mikono kwa hewa. Tunashika mabega, alafu unashika kiuno, alafu unaruka, sawa? Aya panga line moja niangalie. Panga line moja hapa mbele niangalie. Panga line moja niangalie. Aya weka maua. Weka maua. Weka maua. Weka maua kila mtu. Weka mikono juu. Mikono juu 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 juu. Mikono juu. Weka juu. Weka juu. Weka juu. Weka. Tunaanza na mabega, alafu kiuno, alafu tunaruka, sawa? Are you ready? Aya mikono kwa hewa kila mtu twende.
Oh, Baba Lisa, you come with me.